Tu me sigas à faire, à faire, à faire, à faire. Fadiso si degen. Indahago, Hanastan, Ama, Hit, Hadi, Atasi, Raho, Kudremisit. Kunefso, si hos uder, una so bihi, bananka, neftada, si amsunan le, o degen. Tertib, tertib, dorjer, kufikir, inad, istemasho, nefsa shada, alo shada. Waxaan marka hore sharixi doonaa jimicsiga. Isku day inaad si degan u tiriso afar jeer. Marka aad neeftaada nuugeyso, si caadi ah u qabo neeftaada ilaa afar tiro. Kadibna si tartiib ah u neefso adigoo tirinaysid ilaa afar. Mar kale oo ugu dambeyntii aad ku joojiso sambabada oo madhan afar xisaab, tani waa hal wareeg. Sii wad inaad si degan oo degan u neefsato. Waxna ha isku qasbin. Haddii aad u aragto inay tirinta afar ay tahay wax adag, marka hore isku day inaad tirisid ilaa saddex. Fikradda ayaa ah inta badan inaad ogaato neefsashadaada iyo hakad gelintaada iyo si tartiib tartiib ah u dheereyntaada, si aad u hesho awood aad si hoos u dheer oo tartiib ah ugu neefsato. Haddii tirinta ilaa afar aad ku dareento raaxo adiga, kadibna si tartiib ah u sii kordhi tirinta. Hadda waxaan u wada qabanaynaa si wada jir ah. Gudaha labo saddex afar, qabo labo saddex afar, banaanka labo saddex afar, xuuji labo saddex afar. Waxaan ku celcelinaa wareegan saddex jeer. Hadda gudaha labo saddex afar, qabo labo saddex afar, banaanka labo saddex afar, xuuji labo saddex afar, gudaha labo saddex afar, qabo labo saddex afar, banaanka labo saddex afar, xuuji labo saddex afar, gudaha labo saddex afar, qabo labo saddex afar, banaanka labo saddex afar, xuuji labo saddex afar. Isticmaal jimicsigan dhowr daqiiqo labo jeer maalintii si aad u hesho waxtar muddada dheer.